When she stepping out the place with a big bumper, call away, to give me a bottle of rum. Shiro kisi mejilodi inajibana hadi kwenye sinagogi. Bad girl anajua kodi, hilo libambam watu wanafia lochi. Linafiga rangi sura, chura ni majanga ya sura. Lilivojaza ni kama pampura, igogo wana mwaga mula. Hana love ya ni hit and run, kasha piga chino wana man. Jozi tu walikula tunda manu, shishangaye kumona na pona Ray-Ban. Hatu sheki na suda moja, soda moja, anakula vichwa kama boda boda. Boda boda. Bada shiro, bada shiro. When she's stepping out of the place with a big bum bum, call the waiter, give me a bottle of rum. Bada shiro, bada shiro. You're gonna get burned if you play with fire. More fire, more power, more burning desire. Anapenda mauzo, anashobokea mapeni. Yake club zote moto hapa mjini. Tatu za mawarozi, mapajani. Wiki za mamilioni, katu pia kichwani. Murder, murder, kisama ukumbini. Murder, murder, na vuwaka juu shini. Murder, murder, unalizwa tu mjini. Murder, murder, utanaswa kwa makini. Wanamuita kina kirefu maji ya utosi. Kasino zote yupo mazimba na weskoti. Anatamba na vigogo tumbuwa ila ya kodi. Magari anayokaza usulize kusukadi. Matusi juu ya meze yu kwa kikawaida. Nazi kimpala hata waiter anaonjeshwa. Jabu ni msomi na chuo kamaliza. Kazi ya take ya nabeba kama boda. Bada shiro, bada shiro. When she's stepping out of the place with a big bomb bomb,